Mitungi melipiwa Wanangu leo bosi kasariwa Kunyo taratibu tapariwa Wanda shukurani Ziende kwa manani Waza zindugu majirani Kata keki pomezani Bosi kasariwa Ai bosi uzidi balikiwa Punguza marafiki wa mitandao Baki na marafiki unao haso nao Hatutaki machawa wa mitandao Kata keki na wano mechuma nao Bosi kasariwa Ai bosi uzidi balikiwa Happy birthday Happy birthday, boss. Happy birthday, boss. Happy birthday, boss. Boss. Boss.
Happy birthday, happy birthday,
happy birthday,
boss.
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 Happy birthday. Happy birthday,
boss.
Happy birthday,
boss.
Time.